Yeah, 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 Resi Zizateka. Never give up.
On this nigga, on the track.
Kupusha gini osafoka. Kuweka hata osatoba. Kupusha gini osafoka. Kuweka hata osatoba. Kani yake kusaka kusa ukala pesa na gado ya lupe ya lupe magubo ni magwila each and every day yeah puti mina mwaki game with it keben yeah sini madandola sini nini siku nilimos siku nilimos anta satika siku nilimos siku nilimos anta satika siku nilimos siku nilimos anta satika siku nilimos yeah siku nilimos anta satika. So one day is a take, yeah. Life in man is so big. Learn to wake up, pay my one to a doll. Single wake up, must first go. Uli bize bize kusala tool. Okwela mabili kusala ku, yeah. Lose a mazi on the mulingi bus. Ako mafuto, alimaz, yeah. Siku nilimos, siku nilimos anta. Satika, siku nilimos, siku nilimos anta. Satika, siku nilimos, siku nilimos anta. Satika, siku nilimos, yeah. Kupusha gini osafoka. Kuweka hata osatoba. Kupusha gini osafoka. Kuweka hata osatoba. Siku nilimos, siku nilimos anta satika. Siku nilimos, siku nilimos anta satika. Siku nilimos, siku nilimos anta. Yeah, siku nilimos anta satika.